baby mbona kuniacha kwa soro ukusema langu kasoro hey, hey, hey. Baby mbona kuniacha kwa soro ukusema langu kasoro ukaniacha msolo. Naona kama bado niko kwenye ndoto. Siamini ulinipima kama mchuzi. Hivi leo nimezama kwenye soro. Baby please come back. Nimekwama kwenye mawazo. Baby used to make my days with your beautiful smile, my nights with your glowing love. Moyo wangu wanyauka kama jangwa, siku nazo zimekuwa ndefu na nimechoka kufita jinsi ninavyokuhitaji. Hamele ninateseka soros ni kibao kama nikosa nilikukosea nishaumbara. Baby rudi tuishi kwa amani, hakinipe nafasi
baby naomba unisamehe,
unisamehe. I'm just a man,
I'm just a man.
Baby I'm sorry,
unisamehe,
unisamehe.
I'm just a man.
Oh, baby mi siwezi bila wewe, ndo maana ninakuita rudi niondole mazo.
Baby naomba unisamehe, I'm just a man,
I'm sorry,
I'm sorry.
Nisamehe,
I'm just a man.
Baby baby come back now,
nisamehe.
Baby baby come back now,
I'm just a man.
Oh, oh, oh. Baby come back,
baby
come back. Nakuitaji, I'm suffering, suffering, suffering. Mama, 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 mama.